Lapinero Mudamara Kovia Kesadaran one Hammesef Motuman, Lapikana Kase, Party Lemon Mituolin Dubaturan, Waligal Tesadar Kabi Yarragau, Gafachudan Kafa on Kalisev Sabatejra. Kabiyev Sakanarat Titana Durata Kafao Katan Obomulatu Gammachu Bilbile Gafat Era Akajir.
Yadong Kenya Lapsina Tatamakuni Yoba Erafina Baye Hindanda, Yigi Baye Nangalau Indanda. Lubunis badu indanda, kanarratis kabenya gagawu indanda. Jekum safida, male naga infidu. Kanatib darsin kunusur abbatet, motumna sabiya bulshufis, sabafis, bae sata ajenne, utu ifame, akotube sanatki, abdin sabada motumman, yadata jidjirate, afsi sabada debisudani, warra parasiasa, nahi asrodis, asu ijarkawe, sabasabakkanam buajedukana, Gafisa de Visajira Jede Abdi Gubbao Tujuru, Kanabasuni, Firimiti Jenneti and Musana Kanuduba Nev, Dapsikanawambazizu, Injiru, Yorakinu Mejede Moseri Namma Hoji Gubbajurukuni, Warakina Kukana, Devisu Indanda, Isan, Ojechun Indanda Majeneti, Yo Akracharada Tehe, Rakinio Uma Mejede, Kunhojiro Lundanda, Madela Sita, and want to go to Danda, Munjuru, Lapsiwan, Yuji, Kanila, Dukenya, Duradi Sene,
Lapsinero Mudamakuna, Jirega, Ole, As, Ode Fanok Abdani, Rakinatamatamit, Umami,
Dubai to Umamera, Akonidia, Dadati Nagaturtani, Kalandura, Savi Romoda, Savasumare Sati, Namkuma, Ibator Batubukae, Hamama Baketa Ature. Amma Zankana, Sera Itimulti, Biakana, Anchade, Namimana Namari, a customer Tini, Rakini Gudan Malate, Utujurukan Rattida Balame Moya Muk, Lapsinkun Yamuru, Amma Zimmo Nama, Didami Sagali Kantani, Amma Ergi Lapsink by Bode Kalubundarbe, Kurega, Isadega de Moyale Kesatite, and Baye Namagadisu, Ba Laga Bubatikante, Yo Laga Bubatikante, Elebo Laga Gubatikante, Yasha Kesatis Kante, Idua Dada, Tarage Kesat, Tamaresa Kesat, Chalanko Kesat, Lubunda Gubai, Mugadi Hizam Nazimo, Yekumsa Dada, Idua Dada Sigura Majra, Kuni, Lurakisaja Neti, Kami, Larsuyan.
Taka Giratoni has Ajiraniti, Angota, Ajadota Policy, Akasumas Dergagota Hitun, Oromia, Dabalama Giraj, Wajirikes and Odefanoa Kazikaba?
E Dubayeta Jafi, Hitan Bayedi, Majrasa Bakin Kesati, Akasumasabi Akanulitu Yadia, the Daraguda Mudan, Yerun Dumada Sadikin, Akabo, Mewalitin Bunesa Garabratis, Akam Bunesaba. Nukesa jirata ni fulfina gudda akta nikennu, kabajata nikennu. Jirenya saat, kabenya saat akta mbune. Nui yerondu maulal labasurre. Ammas moza vikenya kana utu walitti imbuin. Yoga afsi kabate karanaga, karaka jelati akta nikafasumale. Kabenya nama balle sudan, lubbu nama balle sudan, jirenya nama tibu udan. Sab lami warra sakesa jirata. Kabaja gudda ke desi akta nwajini indemu. Kana undu maalab saasurre, ammas kun akta tibu barbaanma.
Ega akka jarmeati rakina mulatan kana hunduma furman ni maltu ta ajetani la fakestan ifsa bayrat
to kofani karasi azara wari da ke sajiran ni wari ni kamna mamati akka sanga di fa mabarba na mani da ke sati amma sin mo rakini biya kana hi kamu kan ni dandamu yo walitu su sai ni argame ila bila medan wal buketa ani rakina yo hi kam male karaka weda na kuma sagana ndura sir na dura darbani kini Kawai Radabani, Esa Baki Ratajani, want to go to Mudendo Hindu, Walituvenian, Walbratani, Asani, Wara Dubikan, Yukuranda, Wara Mufika Banun, Masani, Walitani, Asaudam Male, Karahumnan, want to go Hindu, Kuni, Garasia Chiti, Walvale Supa Male, want to do in Kabu, Humna Dukam Buina, Amayroka Danitis in his Sabakanavis, Garasia Chitis, Biakan of Nagashi, Hudania de Mukan Dandamu. Yo walitru faniasa amale kaweda walitru fun inni yeronsa derbera amma yero kawe miti hasada matara walta sani wala manchi sani walijijira chuda kana tu barbada maje nanui
kambra wa ene ajecha fitana abatu sabab sablam mota walitibutun kanjeru jira sabatina isa
amma iddoo hundumaatti labsii kenname keessatti namni qawee qabatu hundumtuu nama gara biraa ajjeesuu akka ni danda'u akka ni tarkaanfii fudhatu kanaan dura baasaniiru qajeelchi kun sirrii miti akka jedhanii namatti himuun baay'ee ulfaataadha. Hidhataan hundumtuu tarkaanfii fudhatu jechuun wal fixuu ta'a. Kuni wallaalummaarraadha kan ka'eedha. Maaliif akka akkasitti baay'ee jennee balaaleffanneerra ammas immoo sababa kanarratti kan ka'ee fi nama ijoolleen baay'een dhumaniiru ijoollee wal adeemaan namni waggaa 10 ijoolleen xixinnoon ijaarsoliin du'aniiru. Kanaatiif lubbuu darbe kanaafi baay'ee gaddina gadda keenya hin dhiyeessina. Karaa gara biraan immoo mootummaan kanarraati of qabee eeggannoo guddaa akka inni godhuudha. Iddoo adda addaattis akkuma argame hidhaan itti fufee jira. Wal ajjeesuudhaan walidhuudhaan humna walitti argisiisuudhaan eessayyuu wal hin geenyu. Hundumti keenya biyya kana qabna. Biyyi nuyi qabnu kun immoo kan hunduma keenyaati. Kanaatiif wal qabanyee yoo balleessaan illee jiraate irra walii darbinee walii wajjin jiraachuu barbaachisa malee humna kana fudhachuun dhiyeessaanuu wal nun ga'u. Kanaatiif kunaafuun dhaabbachuutu isa gubbaa jiraa jennee yaanna.
Kan biraa qabxiin achirra kaa'ame dooyyaanii siyaasaa hundumaa hirmaachise furmaata waarinsa qabu fiduuf gargaaraa jedha. Kanarratti yaada maalii qabdu?
Namni koo yoo walitti dhiyaatee yaada adda addaa inni qabu walitti dhiyaatee muufii qabu kana wal bira taa'ee haasa'ee dubbii hiika malee humnaan wanti godhamu hin jiruudha achi keessatti. Kanaaf hundumtuu warri dubbiinsaa ilaalu kan waliin mari'achuutu isa gubbaa jiraa jennamu. Fakkeenyaaf warra mormitoota hundumaan jiniin nanaasaa jedha addawaayeen warra walii galanii jiniin ta'anii haasa'u bichaa miti kan dubbiin hiikamu. Warra waliin galanii jiniis ta'anii haasa'u. 21st century keessa jirra walitti cimdee haasa'anii haasa'aadhaan rakkoo jiru hiikuudha malee biyyi kun amma rakkina guddaa keessa jirti. Karaa adda addaatiin dinaddeeni karaa siyaasaani hundumtuu muufii guddaa qaba. Akkamittiin akka gara seetitti itti fufnu rakkina guddaa keessa jirra kanaa waliin haasa'uun hin barbaachisaa jennaan.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Galatoomii ati.